She said she's missing you ndi wewe kachabe. Fose ni machita ando, I'm no trouble. Nakuyewa asembe wenzeko, no trouble. Whoa, whoa. Money ewa ine baby, leka shime keka story. Haraba kaiba funa kakelo, ati nikafune nikusi, yeah. Ati suza pwela jina silo naenda kulibe kubili.
How I love Fatima. You.